choliko Mbulira tobanga wantege ndobo Omukwano bwe kibanga kirwadde Kino kiri ku mutima bwe kibanga kiroto Sagala nzukusa Tulikuchi, tulikuchi, tulikuchi Alikuchi, alikuchi, alikuchi eyo
Niwe, niwe, yabawe Niwe, niwe, yabawe Niwe, niwe, yabawe Niwe, niwe,
nagukunda bishwanzi Nagushaka bishwanzi Nagukunda bishwanzi Nagushaka bishwanzi 1 2 1 2 babiri babiri hey zenterete sichono nyakwe ni contented ya kwali mu byenjagala osula ku mutwe nga mviri yebawe kagwe ne gomba osuza kutebuche bakabira lina lina oh oh yenza lina oh oh bakabira lina lina oh oh yenza lina oh oh bakabira lina bakabira lina bakabira lina lina
Nzakulina, ooh baby Nzagumana nawe Anti nzakulina, ooh baby Saba choyo ya Buli choyo galanchirina Ooh Nawe cholina chene gombe wange Nzachirina Nabonina Nzakulina baby Nzakulina Nabonina Nzakulina baby Oh oh aye
Bakabira lina lina Oh oh Yenza lina Oh oh Bakabira lina lina oh oh Bakabira lina lina oh oh Yenza lina oh